This is when I'm with Classic. With mom and the boy, Classic.
Yo antes di te tiré.
Oh, 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 oh.
Epic.
Ah. Niliuza visheti, nikapanga gazeti, kukupata wa dhati. Oh, oh. Nilivichanga visenti, kukutunza wa dhati, kama vyombo na kapati. Ani,
mwambia mama Juma si apendi maneno. Mwambia mama hali ni atakukitenda.
Shida, tulizovuka minai, tuacheni wenyewe. Nazijua mie, swaipa, wangu ni yeye, wake ni mi. Yali maneno,
mwambia mama Juma si hataki maneno. Mwambia mama Ali vyangu vitendo. No baby, nasi tuko wawili, basi we mwenge mimi kichwa. Wataleta udaku, ukweli kubadili. Tusiwe wawili,
achana nao my love.
Mwambia mama Juma si hataki maneno. Mwambia mama Ali vyangu vitendo. No, my darling,
baby, my inshallah, me alone.
Baby, baby, baby.